So blessed, never stressed, nothing else is shida. Kila zikiniona zinapita. Niko pilka pilka, mali naitajika sijafika. Stop asking me mbona nimeficha. Na kama umelala basi boy, and with your CD na watu wa kuchoma picha. Nadai kuivisha kujijenga for the money. Nadai kuget madogu have my depth for the money. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Toa form. Nika on, nika on, nika on. For me wea nguvu, dash kani for me ya ududu. Pole ya nihusu upu, waste my time ni vurugu. Na come to kiwanma na bado sijishuku. Cheki jom supu, kuna venyo meiva. Babe, umekosa tu vitungu. No kieza zigedi, shita kuwa set. Na unajua babe, venye si ududu. Nika on, nika on, nika on. Doa form. Doa form. Nika on, nika on, nika on. Know I form. True, kama liko juu, fika bei ndugu. Kangumu basi ora by shoe. Kazi kwako utadu. You had one job, I never came through. I swam and I'm on a mission now. You know Chris Tiger pull the crowd. Niki come in a die to die my town. Nika on and you know what I'm about. What's that? Nika on, nika on, nika on. Know I form. Nika on, nika